lado.
Get ready for another certified banger.
Hey!
Sina sifa za kihaya, nilichojaliwa mahaba. Sina sifa za kihaya, nilichojaliwa mahaba. Imani na busara.
DJ W.
Tulipanga kipindi nipo na yeye. Na yeye. Ila kaja kapangua kayavuruka yale. Yeye. Kusema za ukweli nimepata pigo. Moyo umetoboka inauma figo. Kichwa changu mwenyewe naona mzigo. Vipi nikwepe adhabu nisikonde, ili nisipate tabu mnyonge. Mana mawazo nusura nijinyonge. Ila no no no, imani nakata. Siwezi imba tarabu nimponde, ikaja kuwa sababu watu waonge. Vinyago kama mpingo na wachonge. Ila no no no, moyo nakata. Mina chukulia tu, siwezi weka kwenye moyo. Bona kawaida. Fanya nini kiboko?
Jipekara mama, minajua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga. Ila tunachikaza e, na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness, loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness, loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Kwangu mimi sombaya.
Atomi.
Kwangu mimi sombaya.
Atomi.
Kwangu mimi sombaya. Nieleze.
Endapota mimi's just call me.
Kwangu mimi sombaya.
Nipigie.
Kwangu mimi sombaya.
Mama uniambie.
Kwangu mimi sombaya.
Nieleze. Tangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sito kusemea ubaya. Please let me know.
Niju wako aliso maigizo. Maigizo.
Let me know. Labda we misina tatizo. Tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusikia you are pretty face. Machoni mwako nuna loneliness. Bila kusifia you are pretty face, yeah. Na una
loneliness.
Najua kuna mengi we usemi.
Kwangu mimi sombaya.
Sio mbaya.
Kwangu mimi sombaya. Kwangu mimi sombaya.
Mungu nieleze. Ukinipigia
mkono. Wana komenti. Isa tutana waje. Wana dai. Chibu Nazari wali date. Anta nyingi pia mtachana tu. Omu wano kwenye na munji. Hera kusimu nange. Tata ukoze bingi. Sura mama urembo kwa fesi. Nilikutafutanga kama shiringi. Ombila kwangu ni ahidi minawe milele. Sije tengana ya shinde maneno ya wale wanaosema.
Certified banger.
Uhuru Gardens tuko jaba. Wengine wako mjiti. Zetu ni mjama. Zenu piku.
When I say pull up, you know what I mean. Ring that shit.
Uhuru Gardens tuko jaba. Wengine wako mjiti. Zetu ni mjama. Zenu piku. Mimi hapo back left. Paparazzi. Wanifanya ngumu kufanya usherati.
You
Na kumbuka kabla nifuge manati Nikuwa na wakunyo na ile koloni ya Versace Squeeze a backseat, ilikuwa love seat Smooth na manual unafikiria ni automatic Tint kwa window muadhara ndo atutaki Apa perfection tunaifanya bila practice Mbele naona success, nafunga hat-trick Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick Tangu tangu kwa imt, tindo, tindo hit Na iti titi turn kama
Yeah, the hits keep coming,
Nakumbuka kabla nifuge manati Nilikuwa na wakunyo na ile koloni ya Versace Squeeze a backseat, ilikuwa love seat Smooth na manual unafikiria ni automatic Tint kwa window muadhara ndo atutaki Apa perfection tunaifanya bila practice Mbele naona success, nafunga hat-trick Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat Nairobi City tunairun kama athlete Das tusijali, atukujaji Apo tu, apo tu, apo tu, apo Usijali, atukujaji Apo tu, apo tu, apo tu, apo
Iseki hapo, ni kuhandle Iseki hapo, ni kuhandle Alafu kamtu towelo kaki ya mlango Ni kuingize ndani ya box kama balo Julo siwezi kbali kula tu kwa macho Ambia bini man mepata kunwa danso After leo utarudisha with salo After leo na wacha armies na mavalo Hauke kutisha feona kakukua na passport Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private Vute wateja ni kamewe kwa magnet Itatake toja
hati Atulu nyangi wa tomati hapa Nekato kukamiti Chenu mkituangana Setu tunipiti Leo tumeonekana Pepa ndisi mingi Kauko na kamata Kutema leo kwa wingi Nini yapa kwa firid Papa Rimisi Wananyonga nugu watindio shirani Nampumbuke kada ya kufunga neti Mwaja tuka mwanya tuwaze time ya kufashati Siulise kau juishi moja mabati Siti sori jutu kwa magi ya ngazi Situ kwa windu muwadhara juu ya dagi Hapa mafimbo tunakunja kama plastic Peri ndi meja kwa chesi na shindwa aji Ora unatemo kwa ike msitu kwa hati Wangu tuingie kwa imu cheso sindi finalist Na iki chidi tunarapo kama swati
Jabe usijali, atuko chaji Apo chu, apo chu, apo chu Usijali, atuko chaji
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji banduki kwako hatoboki na kwa maana yeye anapenda wife material mwanzako anakudanganya mwanamke una kasoro tafuta jambo hilo la kufanya.
Kwangu si shwari mawazo mengi juu yako. Hello, vipi uyo mwenzako? Bado mi kwangu singari sijampata mwenzako. Na upe imani moyo wangu wa haya majaribu tu. Kulambi ya hitaji uvumilivu bila ya kushoka. Mana malengo yangu siku waza watanipiku. Go go am kini wana hojita vipopa oma mana bado sipo akili haipo mwili haupo uchovu muda wote bado sipo
now hear this
Kwanza naomba ukae chini, alafu vute pumzi. Na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi. Hivi unajua nimekuvumilia sana, ngekuwa mtoto mwingine tayari. Kwanza naomba ukae chini, alafu vute pumzi. Na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi. Kwanza naomba ukae chini, kwanza naomba ukae chini, alafu vute pumzi. Na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi. Hivi unajua nimekuvumilia sana, ngekuwa mtoto mwingine tayari. Najiuliza sijui nikuseme na kipi baba. Najiuliza sijui nianze na lipi labda. Mama anasema mwanzo mimba ulikataa. Kwa nini sasa ukutoa ukaruhusu mpaka kazaa? Alafu hivi hauzijui kinga au kujua peku peku kama italeta mimba? Uchi wako wa kijinga ndo sasa hivi unanitesa. Usinge mrubuni mama labda ngemoa Bakresa. Da. Unanipa kiwewe au maneso alichanganya babangu au kuwa ni wewe? Kama unataka kunipiga leo yote sawa, au nikuchumie fimbo unichape kisawa sawa.
Hata kama ni mzazi sazi kine na waza nikuchukie, sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako nikwambie. Dadi hola, naongea na wewe. Dadi naongea na wewe, naongea na wewe.
Ile hela ya kuonga ungetoa ka sadaka, Mungu angekubariki ungenizaka mabaraka. Ukajichanganya Kaisari ukampa Isiaka, alafu mbele ya Yesu Petro ukampa mamlaka. Mbona mzee Mushi namuona na hela, mzee Mwakalinga mwenzio ana hela, mzee Luta Shobwa ndo kabisa na mihela. Wewe ulikuwa wapi mpaka unakufa kabwela? Nikuulize, ukifa ntalithi nini? Labda jina la ukoo, alafu linisaidie nini? Utajiri hivi kuona kwa nini? Maana pombe unazokunywa siwezi lithi hadi maini. Umeshindwa hata kununua kiwanja, ona mpaka leo tupo nyumba za kupanga. Elimu sikuizi ni bule, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Na uma sana, ila acha tu nikulize, na maana ujana wako umeshindwa kuwa bize. Ukiendelea kuongea naona kama nitakufuru nimemaliza. Na kuombea kwa Mungu akupe nuru.
Hata kama ni mzazi sazi kine na wansa ni kuchukie, sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako ni kwambie. Daddy naongea na wewe. Daddy naongea na wewe, naongea na wewe.
Mwanangu nimekusikia na kuombea kuwa uyaone. Nijua umekuja kwangu kuniombea ili nipone. Kumbe umekuja kwa shari kunilaumu na kunihukumu. Inaonesha ngesinzia ungeninywesha hata sumu. Baada ujauzito wako tulipima na mamako, DNA ilionesha kuwa mimi sio damu yako. Ukisikia kubwa jalala basi jua dunia ni dampo. Nikasimama kidete kupigania maisha yako. Tena nilingoja ngoja ukue, nikajitoa kwa hali na mali ili usijue. Nikafanya mambo mengi ya tali ili nikutunze, wakanisweka jela ili dunia nifunze. Ukuaji wako sidhani ulilishwa mila, nilipambana kila kona kuwatafutia ngawila. Niliuza mali zangu limradi wewe usome, leo unanipandishia kibesi nyambavu tena unikome. Muone mtoto wa sobo mwenzio ni rubani, mtoto wa sugu juzi kapata udiwani, mtoto wa bwire ndo daktari Marekani. Hebu toa bangi zako aliyekwambia usisome nani?
kupelana, mi kupelana. Oh me, oh na ukini kusa na feel shy. Uwatam na mizuka ya mapenzi haya. Oh na we, yeah. Oh my, tena usijaribu menjadai. Kunichese ya kuniacha hiyo kitu mbaya. Oh na we, yeah. See I got on the ask for you. And now I wanna put my hands on you. Me I cannot do anything back to you. Do anything bad for you. It's a power one number.
Nikupeleke Mombasa ni Marina, Zanzibar safari za kidiva.
Boo baby boo baby boo I love you. Boo baby boo baby boo I love you.
Fresh soul.
Boo baby
kupenda ma Mi ukuwaga boss kama Rick Ross Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss I know probably my tats got you paranoid You thinking nah, he's just tryna get in my drawers You probably right Apart from, I'm just tryna hit it for life I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife Girl, I'm in love with you and I put it on my mama Demzuri ka jini Kipini kwa kitov Juu ya crop top na kimini Na manisha na chusema but I'm perfect Hila kwa imani na duo njema Together we can make it happen Mamo livo nishika Gangsta nime lainika Ukikuwa naitika Ujanja sina Haran sinemoli la sijaona isantuli Baby boo I'm in love with you
Boo baby boo Baby boo I love you Boo baby boo Baby boo I love you Baby boo, I love you. Boo, baby boo, baby boo, I love you.
I love you, baby.
Beautiful, unaniumiza.
Why you hate me?
Sio we wangu tufanye miujiza. Na vile body na go, macho ina roll.
Matches in a row.
Na vile body na go, macho ina roll.
Mpaka cows in a toe. Na kama sita yona kesho I done seen heaven
Yes, my baby
Girl, you got me high High kama niko juu ya kete Let's go Na kama sita yona kesho I done seen heaven
baby,
My girl
boo.
Girl, you got me high High kama niko juu ya kete
Mapenzi so bidha dukanukanunue Anaeto andu anaipawa Penzi lako nili mboto Nobody can love me better I need your love oh, 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 oh. Penzi lako nili mboto Nobody can love me better
Straight to you I'm all you need Don't go searching far Been to hell now we back Look where we are yeah. It's kinda love No be by the power well, Damn in love Like the way you play Silly lily
Damn in love
Out of the league I'm Toto and I'm
well, nah, 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 nah.
Always wanna hit the road with me Wanna be with me Guess who's feeling you mean
Girl, this love and be real Streets be military Guess who's sticking with me So till infinity Finish me, I'm finity Never leaving me Never Sticking with me Better I'm talking physically I'm a leg by the door
Love so Jamila Love To me shibana
Umenichemsha ubongo baby nimekubali
just like a sweet melody. You're magical, but you don't know. Oh, my name, Chamsha, Ubongo, baby, ni meku bali. Baby, ni meku bali, yeah. Ay, daga kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know about you. I wanna choo-choo-choo-choo-choo. Ay, choo-choo-choo. Me gonna choo-choo-choo-choo.
GarryWilfred@gmail.com or holla on 0708-251230.
Let's dance to the rhythm. Me and you, we gotta keep it out of defense. Turn me on like a siren. Let's make a toast to this flawless love. Turn the radio on, let me feel the music getting to my soul so deeper. Take off your shoes, let me feel your vibe. Hold me like you never hold me like you.
Quit.
result in you missing out on some real good shit.
Kikutazama na ya madunia wangu peke yangu tu. Jua linapozama giza likiingia natamani nikuone tu. Oh baby ukisakata rumba sijalewa na yumba katapila limepomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe shida na raha nawe niwe nawe. Mwenzako nimepata na homa umepasua ngoma we baba ninoma. Akili imesita imegoma mwisho wa reli kigoma. Usinipevyote mimi utaniwa kwa iyo roho yangu. Oh baby usinipevyote mimi utaniwa kwa iyo roho yangu. Oh baby
nishaharibu koki ya mapenzi acha niloe. Pacha wangu ni wewe tunamachi sare sare. Nitazuru na kurini na penzi kwa numba na chale. Tetele nipe mchele mzoga wake mwewe. Oh, basi nikabidhi oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya nishika ganzi na kichomi kuchoma mwili mzima watetema. Mete Kenya ngoma mama ngoma mama. Akili mesita nimegoma mwishu wa reli kigoma kigoma kigoma. Oh 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 baby
pasa uchini
Kenya ngomi
waiyo
rafa ya 001.
Nakshi nakshi wangu my baby unanimaliza. Ngari ngari unawaka videdle kwenye kiza. Unanikidani oh my baby unatendeza. Wanawenda ni dua yangu milele.
DJ Wi-Fi before the release.
Naonara leo nikona we kama ruba mimi nga kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze kama ya imama nga kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobo. Wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwa kwa manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. Nye baridi mindo dupe. Nikufuniki na bugu bugu la maha. Unanifanya mini lewe. Unaniweza mpenzi lako minakaba. Kote nilisaka saka wakunifati moyo wangu sikupata. Wengi nilitapatapa wakaucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobo. Wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwa kwa manisha pikisole.
For you, this is a blazing new joint.
Rocking you with nothing but the best in Swahili and in Afrofusion hits.
Kaboom!
vikwazo. Penzi la uchoyo sithamini, ni hatia kuniumiza kimawazo. Aumivu moyoni, naomba usinitese. Lakini kurudia kosa ni madharau.
Shida, shida.
Unipotezea muda bwana we. Unidanganya kila mara. Eti wanienzi kisha wanitupa. Nifanya nini ili uweze kutimiza? Sithamini, ni hatia kuniumiza kimawazo.
Sema utakacho mie sawa, sitabishana. Waseme utakavyo mie chawa, tukiongozana. Uwendo wangu parasetamo, watuliza maumivu ya moyo. Sina mwingine kumayo. Na maneno ya sizidi kimo, ya kaleta gharika ya moyo. Wasi tukalie vikao.
Inamanisha, 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 inamanisha.
Sema na kupenda, basi ujue na manisha. Chizi mto kwa midenda, kwenye vesi natiririka. Oh baby, limo zako nimezama vibaya. Sijiwezi, sinitupe ukama kaya. Nisipo kona, niroho juju. Nikikuona tunapata nafu. Staki kona, jia ni wewe tu. Harufu manuka tuwendo karafu. Nisipo kona miroho juju. Nikikuona tunapata nafu. Nakikona jia ni wewe tu. Harufu manuka tuwendo karafu. Ya kama tiba, uwendo wangu parasetamo. Watuliza maumivu ya moyo. Sina mwingine umayo. Na maneno ya sizidi kimo, ya kaleta gharika ya moyo. Wasi tukalie.
Dondoka kamejaza besi Twitter, besi Twitter. Nakana shoboka nikikaona pakipita. Aki sister akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankaya. Anadeka eh, aha. Nikimwita anadeka eh, aha. Akipita anadeka. Ah,
nua. Nyoka ya shaba usha itibua. Hebu sasambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya nta kufuchua. Sijali geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma,
noma.
Jehusi melani, chokoleti. Nikorada ya tenoma,
noma, noma.
Hey! Ikazuri kasupa kinege. Jichola kela nipaka nege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipe ni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma napo itawanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma napo itawanya, nikipiga miluzi anankanya.
Tuko play flani bila simu, sorry motsi. Nimetingiza kwe shida ya wadosi. Toto flani kando yangu na msosi.
Nani affect, nani affect.
Drinks on me, hiyo ni njaro ya before. Drinks on the house, yon deo vibe I'm on. Sense so strong, neza tell na cologne.
Nani affect, nani affect.
Niko na imbogi tumejajaja. Lighter zimewaka jito nyanyanya. Deli, gava yetu inatukaranga. Bigeni duru,
nani affect.
Ula la la la. Nani affect, 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 nani affect,
nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, nani affect, una low sense, una nambia unibebe kwa Benz. Inani affect, sijui ni kugish. Pull up your socks, ukitaka kudiz.
I got the keys to the hits. And I got the whole club dancing to the beat. Hini head banga bune bune kukwa sis.
Get ready for another certified banger.
Salama, mama, ulivyo simple, aujapaka tamaskara.
Nasema kivesi anata pimpo, defu yake shingo, chuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama, inalwa tujua, ane, mare tuona, ane, uwena tufaa, ane. Uwena tupenda, ane. Cause you're beautiful, mama. Una umatujua, ane. Manae tuona, nane. Uwena tufa, ane. Uwena tupenda, nane.
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you. I guess I'm in love,
I'm in love with you.
I guess I'm in love,
I'm in love.
I'm in love,
I'm in love, I'm in love with you.
DJWWIIFFIII
Nairobi's king of spin and scratch. Oh my god, he's back. He's back.
I'm in love,
I'm in love,
in love.
Now hear this.
Now hear this.
Wi-Fi people, the realest.
Number one selector, east, west, left, south and north. Poteze, kuchepuka na una shida.
takini ni takini ni wakuna kula na shiba.
Mazima, sijawahi kutendaga. Wanakuja na pima, wanapima na nimwaga. Mie munyonge, ni mgonjwa wako nipe vidonge. Shike mabonde, mando nyadunya tunyama na tonge.
Mweza kwa kifaru paru chani panda, nataka, nataka. Benzi chini limeni panda, la chini makata. Moyo wangu umechawa viraka, na wendo fundi wangu nitekeze. Pezi langu mama lina mashaka.
Listen, feel, meditate.
Thank you.
waito, mkono waito, mabibi tuacheze shana. Tunashikana, shikana, tunacheze shana. Che, 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 rumba, che, zina toka che, che, tukigusana, gusana.
Hey, unapendaga chocolate, mavanila nila, tam tam sweetie, ikichenga karocha mila.
Rumbate!
Penzi kule sauti watupai, kubali pambe moto, kama mafuta kwa karani.
Okay.
Na uliva katoto ito, to, leo mpaka koko iko, ko. Geto ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa taniko, ko. Koni koko, mama kanyewa,
nikumeshe.
Ya leo kiboko,
nikumeshe.
Imezidi utamu,
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we,
Taweza.
Ninde kwa mwengine, Teuri sina,
chisi tuacheze.
Niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme. Hapo hapo shikilia. Mwaego ndopenye, ndopenye. Oja subiria. Baby, niheme, niheme. Derevo wa moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa.
Fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta la la.
Unifunde kwa mpole uwe somo yangu.
Ta la la.
Ubetuli sosomole chuzi kwa matandu.
Ta la la.
Nile mungo kwa kidole mambo changu changu. Baby you make me. You make me fall in love. And I go tell my mama. You make me fall in love.
Hop, holler your DJ on 07 08 25 12 30.
Pole dia ex, mwezako nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, hizo zama. Akusizeki, nadekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudoko, adoko,
adoko.
Nakula kwa kunyofo, nyofo,
nyofo.
Kama embe nalipopo, popo,
popo.
Uku tunajifoto, foto,
foto.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta la la.
Unifunde kwa mpole uwe somo yangu.
Ta la la.
Ubetuli sosomole chuzi kwa matandu.
Ta la la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me. You make me fall in love. And I'm about to tell my mama.
You make me fall in love. Tanzania.
Mateso ni moja ya ndio mapito ya.
I like listening to DJ Raifa.
Mamivu ni moja kati ya ngazi za. Na kaya zui macho. Kupenda ya kipenda. Ala fue comiro. Takama ilitendwa.
Na joa mini na kupenda. Misi chopinga mimi na kupenda. Wezio na joa mini. Kupenda, si misha ni nalo, si lipingi hilo. Nagombo, agombo, haya, eh. Ateli, ateli, dalawa, eh. Mundine, mundine, mama, eh. No king, yo, mama. Nagombo, agombo, haya, eh.
ateli na wa eh mundine nyitini wa eh
no king yo mama oh eh.
Sometimes I miss you
oh mama
sometimes I miss you
kipenzi changu
sometimes I miss you oh
kitina tinda jaro
sometimes I miss you sometimes I miss you
sometimes mama
sometimes I miss you
yeah, yeah.
Ulinipeleka lesi ikafa break maski ni roho yangu bado haijawa late na mba ikuta chutapona chozi langu popote ilipo kama iwe TV ya radio ni ukinisekea kwa mboni zangu mama mara nyingi picha zako nirudia na ninachoamini na kupenda sana japo huku thamini kongu huka unoka we mimasiki ni roho yangu ikaisi kufa kwa matendo ya kukuwa na busara kwa penzi langu ukani hukumu na wangu upone ila popo teo nipo juwa
sometimes I miss you
oh yo yo
usikize nyo
yele lele lele yo 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 oh when I'm with you now you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikituma kadiema, zangu napita. Asema Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikisukuma kadiema, zangu napita. I lose my composure. Kajela sika naanza kunijocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unaluna sana. Oh, unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikituma kadiema, zangu napita. Asema Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikisukuma kadiema zangu napita.
I'm dancing to you, my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Mama wololo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu mina padawa. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako, instead of my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako, instead of my neighbor. Nikiamka asubuhi, I see your face. Kicheza na kadogi kale kakizungu, tabasamu lako lanifanya zuzu. My type, my type, wangu ndo wewe. Mama wolola, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Mama wolola, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Boy, can I come closer? I like the way you lift the thing. Baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Sijo pata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo? Kasafisha ati pate after party. Lazima nifike. My type, my type. Call me Dr. Love. Mama woyolo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Mama woyolo, jirani anani mada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me. Boy, can I come closer? I like the way you lift the thing. Baby, can I come over? Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mina wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor.
DJ Wi-Fi, Vivo the Relax.
Suda! Habari mwema. Anikuza mwema na kumbia. Kumbe sahani yangu ni sinia. Na ikani umba sana. Yule mupenzi niliaminia. Nikamuweka mbele ya dunia. I must be tripping nikikurudia. Umenitesa sana.
Yeah.
Yeah. Brada, squeezy my dem ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. Maboy wengine blanda, bata kukulia mama. Na kuchekeshe sana, madem wa siku hizi. Wana machali wengi nilichapa moja juzi. Ika ingia ndani. Dive.
Wanakula fea, sote tunashare. Ogopa sana mama.